nde annabi Isa wonno e aduna ru o hali hala labi dido ngolla wonno yaaji ngolla wonno faade lima do fu tawama do lawol yaaji gongol lawol hoyungol sanne atawataake ton antan atawan jaldab wobbe na ton na boni sanne do ngol lawol yaaji gol na wawi waddi ko yidi a do ngol lawol yaaji gol wala fuko hada ngol lawol iblise wonona andi ni iblise yo ganyoma wono on ganyo alla duni ta wadi ko boni fu na wenna iblisa lena a hungudo e alla ma ngol lawol yaaji gol na noddire lawol iblisa ngoldu wonno lawol yite yite nge yato yimbe bombe tampinte yimbe mburube do lawol yaaji gol to mayi fu na yoni tampine der yite goddo fu wawata yaltude ton ton ya wuro tampiri wakkati fu alla yaata ngon wuro yimbe wombe tombe ne seedi e alla wakkatiigi fu farewa ngol lawol faadungol andi rewa to leggal falangal Isa woni a rewata ngol lawol ta daraken to leggal falangal Isa woni tona wada ko boni fu a yonay rewugol ngol lawol fadde rewata ngol lawol na lebi dabba annabi Isa yafini hakkeji ma na yoni yettamo sabu ko mayinima do leggal falangal tawete caggal dum a hebata igurabe gasin le fama annabi Isa na wondi e ma annabi Isa o domete le o yarete wuro Allah ton a heban bernde wende jamanu gifu